ngokuka Luka 18. Wabalandisa umfanekiso ukuthi bamele ukukhuleka njalo, bangadangali. Wathi, kwakukhona emzini othile umahlulelo othile, owayengamesabi uNkulunkulu enganaki muntu. Kulowo muzi kwakukhona futhi umfelokazi wayelokhu efika kuye ethi, ngizwele esitheni sami. Kwaba yisikhathi engavumi, kepha ngasemumva wathi phakathi kwakhe, nakuba ngingamesabi uNkulunkulu, nginganaki muntu. Nokho-ke ngokuba lo mfelokazi engikhathaza njalo, ngiyakumzwela funa angizwe ngokufika njalo njalo. Yayisithi inkosi, yizwani okushiwo ngumahlulelo ongalungile. UNkulunkulu kakubezwela yini abakhethiweyo bakhe abakhala kuye imini nobusuku ababekezelele na? Ndingithi kini, uza kubezwela masinyane nokho nxa ifika indodana yomuntu imbali yakufumana ukukholwa emhlabeni na? Wayesekhuluma kwabathile ababezethemba ukuthi balungile, bedelela abanye ebalandisa lo mfanekiso ngokuthi, abantu ababili benyukela ethempelini beya kukhuleka, omunye ngumfarisi, omunye ngumthelisi. Umfarisi wema wazikhulekela ngokuthi, Nkulunkulu, ngiyakubonga ngokuba nginjengabanye abantu, isigcwelegcwele, abangalungile, iziphingi, nanjengalo mthelisi. Ngizila ukudla kabili ngeviki, nginikela okweshumi kukho konke enginakho. Kepha umthelisi emi kude wayengafuna ukuphakamisela amehlo akhe ngasezulwini, kodwa washaya isifuba sakhe ethi, Nkulunkulu, ngihawukele mina soni. Ngithi kini, lo wehlela endlini yakhe elungisisiwe kunomunye, ngokuba yilo nalowo oziphakamisayo uzakuthotshiswa, kodwa ozithobayo uzakuphakanyiswa. Baletha kuye nabantwana ukuba abaphathe, kepha abafundi bekubona babakhuza. Kodwa uJesu wababizela kuye wathi, vumelana abantwana beze kimi, ingabanqabeli ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. Ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo ongamukela umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo. Umbuso othile wayesembuza ethi, Mfundisi omuhle, ngiyakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na? Kepha uJesu wathi kuye, ungibizelani ngokuthi ngimuhle na? Kakho omuhle munye kuphela uNkulunkulu. Uyayazi imiyalelo ukuthi ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga, yazisa uyihlo nonyoko. Kepha wathi, konke lokho ngikugcinile kwasebusheni bami. UJesu kuzwa lokho wathi kuye, usasilalelwe into yinye. Thengisa ngakho konke onakho wabela abampofu, khona uzakuba negugu ezulwini uze ungilandele. Uthe kuzwa lokho wadabuka impela ngokuba wayenothile kakhulu. UJesu embona wathi, kulukhulu kangakanani kwabanomnotho ukungena embusweni kaNkulunkulu. Kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosunguli kunokuba onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu. Abezwa abasebethi, pho, kungasindiswa bani na? Kepha wathi, okungenzeka kubantu kungenzeka kuNkulunkulu. Twayesethi uPetro, bheka, thina sishiye okwethu sakulandela. Wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, akukho umuntu oshiye indlu noma umkakhe noma abafowabo noma abazali noma abazali ngenxa yombuso kaNkulunkulu ongayikwakwamukeliswa okuphindwe kaningi kulesi sikhathi nasenkathini ezayo ukuphila okuphakade. Wayesebasondeza kuye abayishumi nambili wathi kubo, bhekani, sikhuphukele eJerusalema, konke okulotshwe ngabaprofesi ngendodana yomuntu kuyakugcwaliseka, ngokuba izakukhashelwa kwabezizwe, iklolodelwe, idunyazwe, ikhafulelwe ngamathe, bayishaye, bayibulale, kepha ngosuku lwesithathu izakuvuka. Kepha bona kabaqondanga lutho lwalokho, lelo zilalifihlakele kubo, abakuqondanga obekushiwo. Wathi sesondela eJerusalema, impumputhe ethile yayihlezi ngasendleleni inxiba, isizwe sicuku sidlule yabuza ukuthi kuyini lokhu. Base beyitshela ukuthi kudlula uJesu waseNazaretha. Yayisimemeza ithi, "Jesu ndodana kaDavide ngihawukele." Ababehamba phambili bayikhuza ukuba ithule. Kepha kwayikhona imemeza kakhulu yona ithi, "Ndodana kaDavide ngihawukele." Wema-ke uJesu wayala ukuba ilethwe kuye. Isisondele wayibuza wathi, "Ufuna ukuba ngikwenzeleni na?" Yathi, "Nkosi, ukuba ngibone." UJesu wathi kuye, "Bona, ukukholwa kwakho kukusindisile." Yayisibona khona lapho, yamlandela imdumisa uNkulunkulu nabantu bonke bekubona bamnika uNkulunkulu indumiso.